nsaba aina ne njogera emmese ne weekejetya naye kyembuuza yokapa yenkanawa naba tekiwa makulu okusiya buligo nsante tewewekitiibwa aomo biba batulabirira bambi batulabirira abakyala balabye balabye bamama balabye balabye kugambye balabye balabye bakyala balabye balabye singamba batsane kitiibwa ababakola buli kamu nga tebeganya
www.mp3ugandanmusic.com.